personnellement ne chebe anila o mabtanya bon père koni
o tanya lando jon sudam anawo de sara amen gorko dan no aduna den yo hakillaaji bandiraaba amen worbe men jokki bangal dungu minen bibbe rewbe kafu yo biangal mabbe men jokki de kaltidal wannonde seminen gollida hebbe tora men pamminam bitafen me andinam e du hakkeji mabbe fawarde e natirde be heedi gollirde baawande se kabaru latima daddo juude amen yo sere amen pewtata se tay wattuma an junni wadda amen dedu an way bamde almusadda avocat mbé don yo apdf e demso daranto adan funi me bitta yalla talkuru dewgal du yo gongararu sabede gamaliga non talki gongaraji kany e jibinande kewdi satuji ngalale kominaji di sedin wadi debba wawa gikande fay hunde ala way wulitaade heedi tribunal non tawedu wala fu ko kebda hen jaabu heede amenga min nangan jate bawden no man kebirta famen darta nota muya sereaji finatawa dinan na warde mo laamu o min gartana hakkille du pati ko wanda ko surto talki mudun nan yo on je o tan golido amen tan martanta kumpa e misalu kabaru goto mo andami ko boya ko yeifa gollirde direction regionale banga leydi kay fami andana kabaru goddi se sakiti neldumidi e gollirde amen mawnde ONG o bomako adani basi janan gonno do kabaru ndonugu antede minni gorum chamde du ana wondi e wadede lengona ki meden ka debbo e hore non waji bintake satu fu yakile makko dartete se tawi o mo jaba o dulladu debbo kabantode bangal ndonugu gorum ka wala yingo lobbo heedi ngona ki meden kana ONG ngaji didu golla fa handen do famigol fa sanne ogol
kanka kitindi anga ben aro